Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit tatol bomako gawoti Allah jimbe notortobe na heddi fa hande beydade e alhali bondo guldatol na wodi dunna rafi ndenagu dowobe yettiraga fi nawtaade dabareji goddi yalla e be jotta nukkiji mabbe bangal dabareji mbien le sahal e wuddu leedi ndi mbien bangal bonandaaji le sahal e wuddu leedi ndi famdi fuf chapan tati e tati yimbe ngoni mbarabe le yontere wotere on don nukku leedi ndi mbien civil en buri hewde hen so uriti gollo jandeji de gollirde humanide jande leere totti tajorol wiide dabareji fuf huncanama hore furiti gollo jande nyande taratar didi lewru juin di ngoni sembe kabaruji amen na hande kigidi altenere go lewru juin hitane 2020 bismillah sakirabe bangal ci allahji do datul baw mbenna bamako gaw gollo dawobe hewbe turriki sanne beydade e mbenna wayde denagu oddo alhali bondo mbenna lawol gol mbenna je guikaji e ko nande mudun dun na wodi e do mabbe e wi mabbe mbenna so be jottike hombori dabareji goddi be peta yalla yotta yalla yadi gaw fay mbudu dun jon e karuji di tototabe mbenna kedana ko heban en mahanum baba kunta e do fistango alsisi
ci dalaji mudi wondo lawol gaw bamako waita gol nana gol jon gol neddo dawo gondo do lawol bamako on boli gawo ko heewi honorobe mako fu ana wondi waitaade bangal odo kabaru le wi mabbe ciagal nyalaade fa heewi ngadaade on boli ko nyamete yarte ana tiide hebeede be kolliti wiide wajibe juudmabe narde mobilaji kat kat nabobe gawo musa abdullahi dawo yude bamako yade ombori ujinaji nayi min jobi kasande yude ombori yade gawo be nimen kenan min joba ujinaji tati do e titala mawdo mi anda fu ko min bawi wadde bide gondi e kulol e yolbere batteri ngaji telefone ngaji amen fu ko wati ɓeydade ɗum fu kasen min gondi e kulol nyaw mbiyeteɗo coronavirus gonɗo nokkule fu ɗo leydi donnoɓe mobilaji compagnie gomɓe ɗo lawol ngol sembintini haalaji makko ɗi baje donno mobile gonɗo ɗo lawol ngol le wi makko ɓeydade e rafi hedde mangal paɗe ɗowtoɓe eɓe gondi ti dalaji modi do lawol gol sababu yimbe taccobe lawidi mus miden gondi e titalaji maw titalaji amen di du fu kamal lawidi modja no iuda on boli fu asirti e jam e bantan ko be jogi fu telephone ngaji amen fa de tali kalsi ngaji amen wakati hore e be piyami hore be compagnie ngaji adobe yimbe dawobe ka holliti wi ana andani kabaro ngale wi mabe titalla wakati hedde mangal pade dawtobe woni sababu dido golleji ngako dun tawa fu be kolliti wi de be bawa wirfintinde dawobe jawdi mundi monsieur mayga jottino kabaru ngaji compagnie ngaji adoji himbe compagnie ngaji adoji himbe ha fadda be le bursu ngaji so be jotti keto be biyamme mangal pade en wala to bawdi do to dem dum won ko dawobe fa he wawa muyne so be nardo compagnie ngaji wirfintina be kalsi ngaji mal ngadu wawa wadede himbe le yowabe wontu bamobe mublaji kat kat ngaji fa nabade gaw le wi tay ko tobe yogabe mangal pade en do tobe mublaji dit ana hani beydede sabi le wi mabe du ana wawi latan sababu buytude bandi ya ko gondo do lawol ombori gaw
kala ñibbe be dara famdo he joji sto tamani mi wawi notarade bembal whatsapp numéro 1 76 70 88 51 via mo mbudu yawtaake mudu yo 37 321. Bonandaji na heddi fa hande le sahal e wuddu leedi ndi fay yontere mbiyen na hibali jan mbiyen famdi fuf yimbe 33 to ngoni be jon en kaborde mbiyen masimbini hipngoji kewdi ngada mato moti ton yontere jabbine de e cakite yontere de gure mbiyen gure e kanye dabaji kewdi cumama dum walda e bonandaji kaki le sahal leedi ndi kamion dawowo mbiyen yimbe jabbi bombore irane kedanna ko hebani en imrana kilu maga e do fesdango alcc
naloma alal bana be tina woni nyaloma mo yimbe wara e muno nawiri region mopti le wuddu leendi ko battoto civil en sappo e joyen woni mbarabe le ngeni wogon noddirtene taama gondo le cercle bankas jeego wobbe woni mbarabe le ngeni tile gondo commune du combo cercle bankas le odo nyaloma goto alal barnde yimbe jogibe kaborde itti yonki yimbe nayon le ngeni mbietene am commune bondo cercle koro le odo wattu goto ngeni mbietene tintan cercle bajangara kanyindu wadama atake le wi horebe laamu jodibe ono yimbe taton woni be yonki mu itta alan chapan tate go lewru me yimbe jogi be kaborde samino geni bieteni serotomoni commune bay le cercle bankas watu jande sapo e jeddi yimbe nayon woni be yonki mu itta taton wobbe majji le wi hore be laamu jodi be le on nokku ko heewi e yimbe jodi be tobe fu ana anni egude gendi le saha leendi kilometre nga nay debe sappo farma yottaade an songo mobel nabo yimbe yono menaka nabido bombori neddo goto yonki mu heddike hen bammu be no nawiri ana hen le o wakati goto mangal padan leedi mali holiti wiide wilfintini attaque terroriste alan o mondoro region mopti le wi communiqué o mangal padan be holiti wala fu mo yonki mu itta wala fu kaaki bonnaadi dum so dum bettike yimbe jogibe kabodo be anditaka wujji mublaji didi mangal padan masina tagal attaque tewtinaado e poste control region segu alan o wiibe nabbi mublaji didi mangal padan be
beta ko won ko fuddi hejo do jande ngo sjo tamani lekol bien lekol le radio woni inde nde do yewtere heere do bien jande sukabe lekoy premier année et deuxième année jande leere ngo hejo ngo ministre jande leedindi yamri e le bien yo le dawridal conseil norvégien des réfugiés den hore jo golirde jande leedi bien leere holiti wiide ngo hejo wari e wattu mudum jati kedan ko mohammed keita mohammedou keita halni bien amsetu gogo touré do festan wo alcisi
avec de telles émissions avec
ido hakkilaji kebadi ana wawi latade sababu mawdu balloji sukabe hadurade hakkile jande faiso chuudi be ngoni dum ana wawi latade sababu goddo kase ballobe hinnade jandeji mabbe sabi chuudi e kol ngaydi heddata ko uddade abada no lati fuudi uttan nyande water mide mili chagal uttugol chuudi e kol ngaydi sukabe tawa ana jogi hakkile jande ana jogi ande bawde walludebe dado dirde sabi atawan ko be dokkete ko fu e be boyno hedade dum do radio ngaji mide mili dum ana jogani nafa modo juude sarabe sabi men bawan kambe dum hedidaade sukabe jandeji ngatteedi dum latto sababu bawdo feccude nyalawo mabbe didi wakati goto tawan jande be ngoni wakati goto tawan fijoji be ngondi min tajeori so min joppi sukabe dado dirde tagal o emission tawan wonko be andi
cette emission là sur ces ans
fa hande bangal kabaru jande njan jangu didi leruzien woni ko woni nyande furtugol jandeji di e wi mbion lamkobe l'école udama non batte nyaw covid 19 classe uji urte didi woni mbion di examen jande lere e hakundere den on don ko dun won ko hali mohammedou keita kednanako kedama do fajtango alcc
toutes les dispositions sont prises le gouvernement
tabere di fuko bama yalla chuude e kol ngaydi a heba uttude gouvernement leydi leldi kak lotite djure ndi e sabune akademi ngay ngondi leydi di fu jangobe janginobe kan horebe chuude e kol ngaydi fu neldama maski mi nardi prefet mb gouverneur region ngaydi horebe chuude e kol ngaydi yoppa kak lotite djure ndi e sabune de e kol ngaydi ko woni ko nayorto bangal jande ko mi de anni buytude adadu ler ngaydi jangete matiere ngay ngatte examen nga itan warta fa jangine joni matcher nga ngondi todi ngala examen di fu itama hin mi nare peedude kikide alalbare bete asawere le nyalade kande jangede er nga jeegom mi baawi hedde peedude e ler ngaaji matcher ngaaji janginte du ana waawi laataade sababu ballomme narde hewtude wakati ngaaji jabbidi do ame mi narde chuude e kol ngaaji di fu fetcha sugaabe jangobe hakkune classe ngaaji di classe goto fu adadu jangobe haana jabbare nogay joyi
25 candidat maximum par
jonte kewde joni ko temede nijan kobe na nata le region gawo batte tewtude kange menaka be fongata yade le nokku inata haka le no region gawo do kange hebete aljumaare jabbine de famdi fuf mobulaji katkat jetti kewdi jama rasugabe e mobbe ngoni iwridi niger yade menaka fadi mabbe natude gawo kedana ko kedado amen to gawo tun mohammed ag isafitan hebani ene do fastango alcc
kikira aljumaarnde be yimbel fa hewi nyokondirbe le mobulaji jetti katkat landin di nangude lawol gawo ko heewile adadu yimbe gombe le mobulay di fu leedi niger dia be garbe tewtude kangele saha leedi mali ana heba jonte fa heewi joon gotel mu won ko tayka le ngallure menaka idi zamno ana hakkune yimbe dawobe o mo haltanam me sababu ngaji ko yoppimo nangude gol lawol wana rafi deena ko yaltini men do rafi hedde ko nyaamo eggini men to njaada fu atawa kangye ana to homo fu ana waawi yaade tewtude kangye won yimbe yogam yohobe balle didi balle tati yotade balle nay ngarto homo fu ana wawi tewtude arsugo beedo bibbe leedi niger kilometre ngay temen nay dogata fare mabbe yotade gawo do lawol gol bandi en ana sama do mabbe kullejma e faahiidu ana bante juude mabbe le lewru avril be tindu yimbe le jogibe kaborde sami do mublaji didi adoji ibe leedi niger be adadum yottoto chapantati bandi en be banti ko be jogi fu fa yotto kaakima e gollirdi le wi dawobe nga duwe tawede fu wittu gongol ana buranibe idi zamno kide ngondi kulo ngadu e tawede fu wala dabere goddo ko min jogi iure menaka yaade gawo nyaloma fu bettido dabereji goddi ana wondi bamede bangal sakkade e habude nyaw mbietedo covid 19 don ko mohammed ag isafatan hebani sijo tamani menaka
bangal nyaw COVID-19 kedana oro bataki studio tamani.
Do taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o songonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji dentorde e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o ko mo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
jogotoro communities noddi kam o wi gorko mawdo gindo yewugol maada jogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no gatten min nela mobile doctor em fa nabe hopital du mali
gollirde seriyaaji dentorde di yo fa rento reno suudu mudum fa wasa sulnginde taaka lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o laati no mo kulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kuli du hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto sey mimmi huli sabino nyaw o mawni nirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe pabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
fahande le kabaruji odo nyaw mbien coronavirus altinera hande go leru juin hitande 2020 nyawbe be mbien beediki hen chapande njoyo e somtana be yutnoga e jetto neddo goto iwi hen denno yo kabaruji urdi kay kuchala tumbutu e ngalura bamako denno wakat jun o adaddo nyawbe covid-19 le leedi mali woni o nyoro temetatu sappo e njoyo ane mabbe temen nyoddo chapande nay nayo somtana be chapande jetto mbien e jetto chapande jetto e jetto mbiyonna iwe hen si jota
mani bismillahimo e acti covid mingara yaade kati le cercle o yimbe le hewbe tabbata ko sariyaji jo inaadi kambar coronavirus le gollirde yokaji tan dun tabbete e hakkile yimbe le hewbe nyaw o wala le leedi me don gonden joni holitama wiide le cercle o ana buri yimbe le debbe sappo be nyaw coronavirus anaymun yodun goli din do menna Christine Abibatu dara hebani men
do bedda yade le lumoji nali nukule goddi di jama ana dento so be ben jowtondira be ben bedondira jodde mabbe e wi yimbe yokabe sina ben jian neddo mo nyaw coronavirus anay mun so be kola dun wobbe koliti metti mabbe do dabareji di keja be lamu jo ini kambar habugol nyaw o
je n'utilise pas mi nawtarta ko masque ngaji bulanga burum horsininde kude koreji mudum fu masque ngaji anatiidi faydu kasen masque ngaji de gouvernement mi hokkandi men kabaydi dabareji sakugol nyaw o mimmi teddinta di fu ka won di taboto mi seda
bangal chellalla le cercle o nokku wala fa hande kambar sawrugol nyawbe coronavirus e 8 point focal covid-19 suudu dokotoro kati yimbe be coronavirus anay mun bamako be nabete docteur Nagutolo holiti wide nokku ana mahe kambar mun kadun timmay tafo
donc c'est le cas suspect qui nous
sikita be nyaw woni mudo won be min daronto wattu joni o won tuudi dokotoro gondi de wadde imadaraji yalla mo nyaw o sikita won e mudo fu anna be nokku to hani daranede en nokku je ana wayi latal hopital di mali na point g madu senam
don gonden joni le ngalukatti yimbe sikitaabe be nyaw coronavirus anay munna ana buri yimbe le chapande jeddo holitama nyaw o ana e ko buri yimbe debbe sappo yo
direito ko yata e sukaabe chapande jeddo e joyo golano be koye munna janginama do dabareji famin gol yimbe le do nyaw covid-19 fanda munna yo habude nyaw o ciagal jandende sukaabe be ndokki aadi wiide be famina yimbe le janyeni do nyaw o yo fedde sukaabe dire lalini dum lamdi kedotobe men hande docteur Al-Mustafa Maiga gollowo Gabriel Touré jaboto dun
allo docteur
tama nyaw coronavirus e pali fur yo goto non
le pali
nyaw ubal kanye coronavirus huyo al hali goto nenno cikitido do hore mudum fu ya yewo i am mudum sini yi taldi mu anambula na e inawa dun tan way wadde fa ande nyaw homo woni e mudum
yo do kate hande e kabaruji acti covid alla hollen jango pati jegito yalla o do rena ko e mon e nyaw o ngade maske ngaji kanye lote juude mon wattu fu
Studio Tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Am janna dun timinta kabaruji amen hande do e sedde yotro meden wowande. Studio Tamani.